ndapereka moyo wanga kuti apeze moyo, ndapereka moyo wanga kuti achirisidwe, ndapereka moyo wanga kuti apeze ntchito, ndapereka moyo wanga kuti zawo ziyambe kuyendera. Pamenepo ndi pamene pamabwera chani tsopano, Good Friday. Ndi siku labwino chifukwa chani? Chifukwa cha imfa ya Ambuye Yesu ife tapeza moyo. Chifukwa cha imfa ya Ambuye Yesu ifeyo sitizidwa adwala. Isaiah chapter 53 verse 5 akuti chifukwa cha zikwapu zicha, chifukwa cha kuvutika kucha, akuti mabala ake acha ndiye machiriso athu. Kusonyeza kuti pamene pali chosakhabwino chicha, paseri pake panali zabwino. Ndiye zabwinozo ndi chifukwa chake tibati chani? Good Friday. Ambuye Yesu afa pantanda pacha, komano imfa yawo yatibweresera machiriso, imfa yawo yatibweresera zabwino pamwe wathu, yatibweresera ndithu machiriso. Alipo amene akudwala kapena alipo amene asiya odwala kunyumba, ndifuna ndikuze ichi, ndi mabala Ambuye Yesu amene akudwalayo wachirisidwa. Chifukwa cha iwe kupeseka panopa, amene akudwala kunyumba yako achirisidwa mu zina la Yesu Kristo. Mawu akuti ndi mabala ake akuti menemo tinachirisidwa, ndi kukwapulidwa kwake, ndi kunyoseka kucha, kugwa pasi kucha, akuti inali ntchito yathu. Nthawi imene Ambuye Yesu amagwa pasi ndi nthawi imene nawenso umapeza ntchito. Haleluya. Kodi kusaweka ntchito akuti ntchito imene masoweka ija Ambuye akupasa, akupasa mjira ntundu wanji, kwa pamene amayandikira pantanda pacha ndi pamene amakupasira ntchito yako. Ayankhula akuti kwatha. Kusonyeza kuti tisavutike soyayi, akumenyera nkhondo, akupasa chimene weyo umafuna. Good Friday. Ndi Friday yabwino ndithu, chifukwa tapeza moyo, tapeza chimene timafuna kwa Mulungu. Opanda akufa ndiye kuti sitikhala ndi zambiri, ndi chimene Ambuye Yesu akutiphunzitsa msiku wa lero. Akuti Satana amaona ngati kuti ndathana nawo Ambuye Yesu, timone kuti kodi akhala bwanji mfumu ya Yuda, akuti tamupha pantandapo. Samaziwa chimene amapanga, komano Mulungu amaziwa, Ambuye Yesu amaziwa kuti imfa yawo ipangisa kuti akazukeso ndi moyo wamphamvu kuposaso ndimene analili. Haleluya. Komanso kuuka kwawo kukapangisa kuti anthu ambiri sataniso apumusidwe. Mawu akuti mbewu ngati yaponyedwa pasi ndipo sinafe, akuti mbewu ija singatani ngati sinafe, akuti singapindule. Koma pokhapo kha mbewu imene yagwa pasi ndipo yafa, akuti imeneja imabwerano ndi mphamvu. Ndi chifukwa chake tikuona mbewu zathu akuti tikazala pasi seed ijayo, akuti ikuyenera kuti ife, akuti kenaka ibwerese zochuluka. Ndi principle imene Ambuye Yesu anagwiritsa ntchito, akuti iwowo kukhala ngati mbewu imodzi kufa pa mtanda paja, akuti kunabwera ndithu akuti zipaso zambiri mbiri. Iwowo pa resurrection ya Sunday iyi ali ngati the first fruit, chifukwa anauka ndi mphamvu zakuya. Kusonyeza kuti kulibeko zipaso, kulibeko moyo opanda chani? Opanda imfa. Haleluya. Ngati ukufuna moyo utani kaye, akuti ufe kaye, ukafa ndi pamene ukhale ndi moyo. Ambiri timasemphana ndi chimenechi. Ngati ufuna kupita chisogolo, akuti ufe kaye, ndi chimene Ambuye Yesu akutiphunzitsa usiku wa lero. Kodi feyo tingafe bwanji? Kodi feyo tingafe bwanji moyo wathu wa uzimu? Kukhala moyo wozikana poseza mtanda, ndi chimene Ambuye Yesu akutiphunzitsa msiku wa lero. Iwo Ambuye Yesu anazikana. Tikamawerenga mawu pa Mariko chapter 14 verse 36, Mariko chapter 14 verse 36, akuti Ambuye Yesu anayankhula akuti Atate anga, akuti palibe chimene chimakulakani, palibe chimene niyo malephera. Chikho chimenechi mutati mufune kuti chitipitirire, ineyo ndisafe, chikhoza kundipitirira ndithu, mukhoza kundipulumusa. Koma nayankhula mawu akuti koma chifuno chanu chikachitike. Kutanthauza chanu, kutanthauza kuti Ambuye Yesu anali munthu naonso amafa kupweteka, amaziwa chilango chimene chimabwera, amaziwa za imfa imene kubwera, ndipo tibantha tinabwera. Koma mwasangasanga anayankha maso mawo akuti koma chifuno chanu chikachi. Ambuye Yesu anazikana, anazitaya, anapereka sembe, amafuna okha chikhocho chitapitirira. Komano anangoti chabwino ndingozipereka, poti ndichifuno cha ndani? Ndichifuno cha Mulungu, ndichimene ndinabwera pa dziko lapansi. Kumeneko kunali kuzitaya, kukhala moyo wozitaya. Anataya moyo wawo chifukwa cha anthu ena, anataya moyo wawo kuti anthu ena akatani? Akapulumusidwe. Ngati ukufuna moyo, utaye moyo wako. Ngati ukufuna moyo, utaye moyo wako. Ndichimene Ambuye Yesu akutiphunzitsa msiku wa lero. Kodi ndangati aife timautaya moyo wathu? Ndangati mwaife timataya moyo wathu? Kodi tingautaye moyo menewo munjira yathu ndi wanji? Mateo chapter 10 verse 39 mawu akuti iye amene asunga moyo wake akuti autaya, koma iye amene ataya moyo wake chifukwa cha ineyo akuti amaopezaso. Kusonyeza kuti ngati ukufuna kukhala ndi moyo, utaye moyo. Koda matanthauza chani? Ngati ukukakamira moyo wako kuti koma ineyo izi zikhale zanga, ine ndikhale ndi moyo, akuti umautayabe moyo uja. Koma iwo amene amataya moyo wawo chifukwa cha Ambuye Yesu akuti amenewo aupeza moyo. Akutiphunzitsa kukhala moyo ozikana, kukhala moyo ozipereka nsembe kwa Mulungu. Mateo chapter 16 verse 24. Haleluya. Verse 24 ndikuwerenga. Pamenepo Yesu anati kwa ophunzira ake, ngati wina aliyense abwera pambuyo panga, ayenera kuzikana ndi kutenga mtanda wake ndi kundisata ine. Haleluya. Akuti iye amene akufuna kubwera kwa ine, iye amene akufuna kusatira ine, akuti ayenera kuzitaya iye yekha, ndipo atani? Asenze mtanda wake. Kusonyeza kuti kwa wina aliyense Mulungu anampasa mtanda wake. Kwa wina aliyense anampasa choti adani? Anyamule. Anampasa vuto lina lake loti alinyamule. Akuti ukavomera kulinyamula vuto limenero akuti upeza moyo. Ukavomereza kulinyamula vuto limenero ndipamene weyo ukandidani ndi Ambuye Yesu. Akuti sungalondole Ambuye Yesu opanda kuseza mtanda wako. Kutanthauza kuti tikwene ukhala moyo wina wake ozika. Nkutheka mwina ukufunisisa ndithu utamaonera filimu, komaso Ambuye Yesu akufuna ndithu utamapemphera. Pali filimu apo, pali mpira apo, pali Bible apo, kodi upanga chani? Akuti wina asiya kuonera mpira, wina asiya ndithu kuonera filimu, asiya ndithu kumaonera kandi nyimbo kalumavesa nyimbo, nayamba kumawerenga mawo, nayamba kumapemphera. Akuti ukakhala moyo wachoncho ndikuti ukusitaya wekha, ukutaya moyo wako, komano ukupezaso moyo wina osatha. Chimenechi ndi chimene Ambuye Yesu akutiphunzitsa msiku wa lero. Ataya moyo wawo, komano sikuti autaya chabe ayi, akuti aupezaso wamphamvu, aupezaso umene mphamvuso zapangisa kuti anthu ambiri apulumusidwe. Kulondola Ambuye Yesu ndi kuwatumikira Ambuye Yesu. Akuti iye amene akufuna kundisatira ameneyo azitaye yekha, komanso atani? Aseze mtanda wake. Kuwasatira Ambuye Yesu ndi kuwatumikira Ambuye Yesu. Ambuye Yesu anatumikira ifeyo. Msiku wa lero tikuona Ambuye Yesu akutumikira dziko lonse lapansi. Ndiye kuti ndi chikondi chokhacho khacho, anaonesa chikondi chawo potitumikira ifeyo, potipasa moyo, potifera pa mtanda paja. Ndena kuti nanunso mupange chimozimozi. Tumikirani iyo amene akuyandikirani, atumikireni amene mlinawo pafupi. kodi ungamutumikire bwanji zako opanda chikondi akuti ngatuli ndi chikondi ndi pamene wewe ungalolere kuti ndrama imene nayo nayo ineyo inayo ndikwana ndekha kuti ndidye pa nyumba apa komano chifukwa cha chikondi changa ndimutumikirenso nsangayo ndimpaseko nayonso adye akuti pamenepo ndikuti ukutumikira munthu wena komano sungatumikire munthu wina pamene iweyo ulibe chikondi sungatumikire munthu wina pamene iweyo sunasatire Ambuye Yesu sungatumikire munthu wina ngati iweyo sunazipate sunazitaye anthu amene ali number 1 kutumikira anthu ena ndi anthu amene amatani amazipata amasiya mabusiness awo kukaona wina wake akudwala pale ena afe ndithu sitingasiye business yathu kukaona wina wake poti akudwala Roma chapter 12 verse 1 mawu akuti chani mawu akuti nchifukwa chake ine ndikukupemphani abale mwachifundo cha Mulungu kuti mupereke matupi anu monga akuti pamene wasala chakudya ndiye kuti upereka thupi lako ngati nsembe ya moyo kwa Mulungu ndiye kuti ukupha thupi lako pamene ukupha thupi lako ndiye kuti ukhala ndi zochuluka Ambuye samayankhula akuti mbewu ukaiponya pa nthaka ngati sinafe singakhale ndi zochuluka koma mbewu yokhayokha imene yagwa pa nthaka ndipo yafa akuti imeneyo imabala zochuluka ndiye chimanga tuchiona apachi tinatenga kachimanga kamosi kukaponya pasi koma kachimanga kacha kanaphasuka ndithu kufa pa nthaka pacha kena kanadani natuluka ya moyo icha inabala zambiri mbiri ndiye kuti pamene ngati wewe ufuna kuti upite chisokolo ngati ufuna kuti uchite bwino ndi pamene watenga moyo wako kuti ukhale wakufa anthu amene timaona ochita bwino ndifuna ndikuuzechi palibe amene ungamone oti akuchita bwino moyo wake uli pasogolo zake zikuyenda komano anafe pena pake wina wasalatulo wasuka mamawa akupika matonas asuka mamawa akupika izi akupika makeke akupanga izi cholinga pese ndalama ndeno akamachita bwino anthu apene acha musanene kuti nda sataniki iwo ukagona 8 PM umazazukaso 7 AM mamawa pamene nzako akona mochedwa 11 koloko azukaso 4 koloko kupika mandasi kupika izindizi kuti akapese ndalama ukamaona greatness pa munthu ucha ukamaona kuchita bwino pa munthu ucha sikuti zangobwera ayi haleluya pale anthu ena ali pa ntchito yabwino pale anthu ena kupena kugwira kandi masiwo akuchita bwino ukati ukafunse bwino kuti zinakhala bwanji kuti mupezeke apa zinakhala bwanji kuti mkhale ochita bwino choncho uzamva kuti ineyo kusukulu kwathu nthawi imeneyo tikuwerenga ndimazuka ndithu 12 koloko kumawerenga mpaka na mamawa kuwerenga kodi iweyo pa sukulu yako ukupanga chani sizikuyenda chifukwa chani ndekuti sikuwerenga ndekuti munthu uja amsala kugona kusala kugona kuja ndikumene kwatani kwambweresera the greatness imene mudani mukuiona palibe amene mungamone the great amene sanafe pena pake akuti Paulo akutiusa pa Roma chapter 12 verse 1 akuti abale anga lolani kuti thupi lanu mulipeleke ngati nsembe ngati sukugona ukuwerenga ndikuti thupi lako walipereka ngati sembe chimene ukufuna ufuna kuwapanga focus kuti mayeso anga ndofuna ndikhoze enanu mukonzekera mayeso a form 4 mukonzekera mayeso a form 2 a study 8 kodi mukupanga chani kuti mzakhoze bwino kodi nanuso mangoona filimu kuli bwino upange chisankho kuti filimu sindizioneranso yayi ndifuna kuti ndizionenga kwambiri kuti zagoyendekha skrini ndikuona apayi kumanenesa kuti skrini ya bambo anga ndikuonayi isanditangwanise yayi bambo anga anawelenga kwambiri napita ku school napita ku college akwaizi analimbikira kwambiri ma business akwaizi ndeno na neso ndipange zanga screen ya bambo anga isandipangise kuti nayo ndilephere school ya ndisaonere ndingoizimisa anthu akamaonera ine ndipita chipinda ndisiwerenga ndikuti pamenepo wasala kuonera filimu ukutani ukuwerenga ndekuti ukufuna greatness akuti phunzisa ambuye yesu akuti palibe amene angapese moyo opanda kufa ngati ufuna upesa moyo akuti ufe kaye pachina chake ufe kaye khalidwe lako lochitali ufe kaye pa zimene umachita siku ndi siku pali zinthu zina ukuyenera kuzidula osamazichita cholinga upese moyo cholinga upite chisogolo kuluza moyo kuti akapezese moyo ndikuti nafeso tikhoza kuluza china chake osaonera mafilimu osaonera mpira chimene tikufuna tikufuna kuti tikakhoze maeso tisapite ku college tikapita ku college tikakhozeso bwino kumene kucha tisambe ntchito tisakhale ndi ndrama tisathandizeso anthu ena haleluya ndikuti pamenepo ukukonza za soko lako koma ukafuna kunjoya panopa akuti moyo umene ukuona ngati ndi moyo akuti si moyo ayi ukutaya moyo uja koma iye amene akutaya moyo uja iye amene akutaya zinjoli panopa akupeza moyo wapasogolo haleluya akuti tikhale moyo ozitaya moyo osalako zinthu zina kuti tipite chisogolo Yohani chapter 10 verse 18 Yohani chapter 10 verse 18 Yohani chapter 10 verse 18 haleluya mawu akuti ambuye yesu amayankhula palibe amene anga uchose mwa ine koma ndiupereka mwakufuna kwanga ine ndili ndi ulamuliro wakuupereka ndi ulamuliro wakuutenganso lamulo ili ndinalitenga kwa atate anga haleluya amagamba za moyo wawo akuti pa za moyo wanga palibe ondilamulira ndili ndi chikhumbokhumbo changa kuupereka moyo wanga komanso ndili ndi chikhumbokhumbo changa kuzautenganso moyo uja haleluya kusonyeza kuti anali ndi kuthekera koutaya moyo akuziwa kuti akuupezanso moyo uja haleluya kodi iwewo uli ndi kuthekera enafe mwina timafuna tasala chakudya timafuna tasala zinthu zina kuti izizi samapange komano zimativuta chifukwa chani mwina kuthekera kuja tilibe akuti ukhale kale ndi kuthekera the lying down power ukhale ndi mphamvu yozitaya zinthu kuti lero sindidya ndiye kuti uzipanga discipline the lying down power haleluya panthawi ndofuna kuti wina lese akapemphere kuti ambuye ndipase ndikuthekera give me that laying down power ndipase ni mphamvu yoti ndikamakhala ndizitha kutaya china chake kuti ndikachipezeso kutaya ndithu zina zake kuti ndikapeze moyo haleluya that laying down power